Coupe du Mali ta ko biro ni kirina final ni modan so Franco kele ani wawa kada kan sinigene sibiri je kelo kelo ni durudo hakina jigina deliba athletic club ni AS Rwanda de Bamako de Bignon Sro bawolo simanka ayo modan betan stade modou keta de la Bamako ni ne tan woro dana gusira abe damine adona fana jelatike ba arbitre kodo ni mena jelatike ni bara oke sinigene akene kan Bubu Traoré do nabe wele peni peni mayodi fanakera sirantolanta federation jabala la Bamako demeba orange mali fe mayodira klubu nanima minu ni rota kubu jumali demisal kene kan joliba atiti club AS Rwanda de Bamako stade malien de Bamako ani binga fc atoye minye klubu minu fla joliba atiti club ani AS Rwanda de Bamako ganyo osoro stade muruketa binkene kan kuka singola ira Sinantolanta kanuba wula sinigene. Ni joliba atiti club afe. Kaka kubujumali jonjon dafa mwana. Kada kan tel konantomba le bolo. AS Rwanda Bamako fanaba afe. Kata dafa tel kilina kada kan tamba le bolo. Anga sinigene makono. Kubujumali final kene. Kene ba do. Nisoja kene do. Sinantolanta buna agun kambalila. A kene ka jamana nyemoko beye. Kren kren yena. Jamana kuntiku beye a kene chaman kan. Kubujumali jonjon yanga ka bon kosobe kosobe. O dronte klubu mi mana kubu du mali jonjonta o de mali joro fa frafina gunka kubu kafu keneta veuwa bamara tokola bamako ya ka traure kala solido